Ndiri mwana ndinka funsa mumowa amapeza chani sindikadziwa oledzela amakala ndiplani pano ndakulanda mvesetsa mumowa muli tinkani ndiye muli komposha muli confidence.
I used to judge people when I was young sindikadziwa kutakuja mafani drink ili manja akuvina mamani ena alichapa pangila na makani ndepano ndina kula moo ndi magula na pesa mu enjoyment confia matuna kumaka shot kusiva ukamuna kuipita ngope kashoti kakuzuna moti mamwela chani mulifani ena mamwela mavuto palibe vuto koma kudzuka mama wabendi mavuto
ndiri mwana ndikafunsa mumowa amapeza chani sindikadziwa oledzela amakala ndipani pano ndakulanda mvesetsa mumowa muli tinkani ndiye muli komposha muli confidence ndiye muli komposha muli confidence ndiye muli komposha muli confidence
ndekumowa kumakala mabebi ngona timakondako mabebi apo hangogwedeza matako koma ngada kukuvinila wabechapo ma hunters ma priests ma round waponyapo zimachitika kumo nthawi zambili susazika umango so zimachitika kumo umango dabwa kwacha foni ntumba ya so moti mamwela chani mulifani yeah ena mata mapida kukasaka banja ili excuse ngofuno gona banja
mwana ndikafunsa mumowa amapeza chani sindikadziwa oledzela amakala ndinkani pano ndakulanda mvesetsa mumowa muli tinkani ndiye muli komposha muli komfi ndiri mwana ndikafunsa mumowa amapeza chani sindikadziwa oledzela amakala ndinkani pano ndakulanda mvesetsa mumowa muli tinkani ndiye muli komposha muli komfi.